Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen e fulfulde midem alalbare nay lewru juin hitan 2025 sakrab dum gondum hedaade hejud amen dilinde mangal mudum bete hande fu mi chalmini am san balle didi tam hiddi hakkune amen e julde idi garngaji di ka anawi pepo yimbel ngadobe imadaraji fa ya halal julali galleji mo emle on do wattu goto do fu fedde anazerde kanyu kana wundi wajaade yimbel donnobe mublaji do dati di tinno tiddi nasariyaji majji dawri bangal sarugol kabaru bilido sorugol jiworgal kanan heliji amen di fa yeto kaborde mangal pat em ka dum fuddi citalatar kenyen bamako do ministre kiddo kumanno do kabaruji bilide kebele lede amen di do woni boole felisi sogo goto e kayfa do wiide wadi njum jibu jawdi le on do golle ka tipitiri ken hefongoji fu gadaade fewde makko noddirta centre de référence de basketball la mu tombokto kanyum woni kebudo sembe e le basket le lead amende le hitano 2025 yimbel kumani be kabaruji bidi de basket le region o kanyum en ka yetti sanne o do kawmu ben do yimbel hebi wadde hitano hikka sakra dum sembe kabaruji dum jogano mbete hande bismillah modam helale dum ko kayinu ka ana wondi wadde imadaraji ana heba jonte kewde jom e landinangol fewde julde idine so yoga yimbe be kam en ka holiti wiide julde idine tawadum en kan ana selli taw dum taw to be tawafu wobbe kam en ka wana nom do yiri dum hewbe mabbe kam en ka ana wondi nyojjo nyirde igle garngaji bo makoto fa bama bi mu dum yaha wadude julde ele galleji mu en fa keben famtare anni ko lala jaratuure kayum hebani am do majum do fetam wadu sama si ko sita sidibe
badde didi fadde idindi garngaji mobulaji anikewi jama minen ga ko min jeego bo auto gar sugunugo yawraji anitata hidi fuf akude dawobe kabobe kaki e kanye nannobe dile mobulaji kambe jiran e mobulaji di hebi jati ko kinno
bo jama be gana bo
jama ana heewdo yimba ana wonde bamde biejum en yalla haba yaade julia gelle men no moyiri festa jama ana heewi me heba men nafa be fuya damme
magan sagu belata
dum saddaji kay hewanta fi yaade juluide akunde sarabe sakirabe dido halaji yudi dawobe yogabe e min jidi le garngaji kewdi nuko
nemlata selega
mimmi e yelo yaade julude bangi inde dan didi watti witter mido on fammi di semmi bi dan mimmi hebi bi ga jamanku wala sanne fa hande mi ko tiala miri mi yaade julude mi ga kay jahammi mi nyoroji sahel miri mi yaade
am ga da sellela
kanon be nguiti ko goto fu be dani hore mudum tugu bi ngaji di
bi wa tidi sanne tam arano ujire teme jidi ga hande ujire teme jew hokkata men biidi menge ujnyadi be wikanno ngam hebi bion ujire teme jeegon dum tidi fa wala sedan mi geni bla yahami mi bami bi ko nyire temere jetti arano hakkudo e zanke bugu temere jetti ga hanne do fa ko nyire temere nay
kema wulum la ma yake waklen kema nani bi
dido wotuji ididi do jati yidu werke ballo worande compagnie ngaji transport di kanon sabbi asdangaji situation di dawbe na dar la chauffeur yoga be wotande hakkilo serayaji do dati di
fedde ne noddirta anazer kanka e yela mudum ka fati kasara fu wada el julde idine hitane hikka dedo fedde honono wowiri so julde battike fu wadi imadaraji mudum fa humpintina yimbe ngombe do datidi tinno tiddina sariyaji gondi do datidi lewi kanko blaise adena goto e horebe response horebe fedde ne noddirta anazer le nyalo mo hande o fana majjum ka yo yela yimbe be fu wana heba wadira julde neno wodiri le lindi fa chaga lindi fa to le region aji amen difu wonko o wi salisi soko keda sitasi
les dispositifs que nous avons
dabiriji me fido jati sabe giddide balde police en kay golle amen ko heewi ana matedo tatidin fatare kasin nukuje to labe korta di enanal mudun be holta jamaare hakileji ne dogedirta batta kon julle joni fele lamodo leni kadande di golleji goto ana wonde wadede hono misale region kulukuru sigaso segu motti kuciala melle gelle modon fu watti joni ana fada balde tati handen police me kay imamem ana wonde wadde golleji tatteji kewdi dun jokkanando fa yembereji la jabbo solina yar jabbiken di golleji waran jokki fayontere wotere me anti jati imadraj amendin an jogi nafa patta gol hono yembereji bonalaji duddata ana mate sanne ga giddima fuddi hokkudo jaman hono di hakkileji di bonalaji famdi fa wodi watti joni men nanen bonala fuk wadi tofon bangal aksan nanal mudu
lanne pale ka d'abord
yido kabaruji fuura may tutude hakkilaji modom do majjum do hello amen Facebook nanu konto X mi holiti om jom do kabaruji di fuddata do ko nawri bangal kabaru bilido e sarugol sodugol di worgal kananke leji ni fayo to kabordo mangal pat en be ka dum fudditi talatare kenyen kasem bamako do nokum noddirta cour d'appel bamako do kewɗe kuurɗe ko on ɗo oɗo golle kañum ka borta saabi nden saabi cellal rafi cellal kanko ministre kiɗɗo kumannoɗo kabaruji ɓiliɗe keɓe ɗo woni Boire Félix Sissoko ɗum fo ɓe fuɗɗitidde talatare keñam wakkati no ɓami haala nde kanko Philippe Boire kanko Boire Félix Sissoko kayfaɗo e on ɗo golle wiide waɗi jiɓu jawdi ley hen kañum ka tippitirke caggal ko hayfa ley hen ko fo ɗum darnamaka eɗum hani fuɗɗitidde alal baade hannde so lamɗo jaɓɓi Fatmata Kojo ana wonno to anni ko heɓanihem dow majjindo fetamoɗo samasiku
ele kadle makko daneji madame Boire Félix Sissoko naati le nokku o wattu 10h46 mo wondi non e yimɓele protection civile e kañe sakiraɓe makko paabiɓe mo joɗade yesso juge o yimɓele hewɓe na gonno tun ane mabɓe premier kiɗɗo o Moussa Mara kanko o seede ley kabaru o e fuɗgol sargol ngol juge o dardi seede en ɓe yaltude ley sal o caggal muɗum noddi kala hayfaɓe yesso saria suudu ministre nde miccintini kala ko yimɓele ɓe hayfira e ley kabaru sottugol diwawo président o e kaaki kaɓorɗe yo ɓuri fof nambaraji guykaji yeddugol sariyaji jaagu e ko nande muɗum kulintereji ɗi saria mali jukkata caggal leer goto foftere sargol ngol fuɗɗiti avocat en e sere makko ministre kiɗɗo yeddi fa laaɓi kala ko hollita o waɗi holti wiide ko gulli ko yeddata fey saria Boire Félix Sissoko ɓeydi wiide o hawniki jaati ko o hayfa saabi o ɓilaki fey e kabar muɗum wi kanko hayfaɗo o talki sodugol avion o signi ɗum woni madani touré kanko wonno ministre kumniɗo ruwakande e wattu muɗum mijitan wiide madame Boire Félix Sissoko ministre en hiɓɓe hewɓe e kañe ɗum officier en larmi no hayfali oɗo kabaru guuduɗo gila hitande 2014 amsoɗɗaji jiɓaɗiɗi na ɓuuri milliardngaji capanɗe joyyi sefa
tamani projet mo fondation hirondela ɗo mali ɗo e gollidimɓe muɗum téléji e radio ji irtel mo faabamum itira union européenne e kañe e leyɗe danemark suisse royaume uni e kañe coopération espagnol
le leydi amen ndi tiyabu nadu a jarama e français encore merci sifaji kewɗi kañum ka ana e muɗum yimɓele hewɓe kañum ka an nartoro ɗum le leydi amen ndi fa hollita wiide ko waɗana ko neɗɗo goto waɗani ɗum ko ha weeli ɗum sanni woɓɓe kañum en ka wona noon ɗo wordi le wimaɓe ɗum ɓe mbiyan ɗum yalla fa ɓe kollita ko waɗa wadde fewde maɓɓe ko tordiɓe nadu weleɓe sanni lenalma hannde o dunki andana ɓe kabaruji ɓiliɗe e fina tawa kañum en ka holliti wiide haala tiyabu o kañum ka ana wondi wuɗɗitade sanni e ko ɗum wirriteno arande ko jaati fa keɓen famtare keɗe Ousmane Ali Bouly
tiyabo francincore ana wiye merci ngol konngol ƴiwri e latin ɓe noddiri merci dem ɗengal francincore ɓame ɗum le ngarngu sappo ɓo duuɓi ana jaa ana ngara ngol konngol wayliteke laabi kewɗi heɗono hakkille yimɓe dow ngol konngol wigol neɗɗo tiyabo
so joomum barkinayi kam nde mi waɗi ɗum hunde mi weltata ko fe mi wiyan joomum andanayi kam ko gaɗanmi ɗum ko neɗɗo waɗima fo aɗa hani barkinde ɗum so neɗɗo barkinima saɓami fa waɗini ɗum hunde ɗum hokke yakawere kasen wadde goɗɗum
noon jaati ko wona konngol tan eɗen hollita ɗu teddengal nafa mawɗo woni e majjum wiide neɗɗo tiyabu andinɗo kabaru neɗɗako Abdoulaye Kone holti wiide neɗɗo jarama dow golle ko waɗi ana moƴƴi sanne
eɗum ɓeyde giggol hakkude yimɓele gaɗɗo o do eɗum hokka ɗum yakawere sanne wadde yeru muɗum nde barkinɗa neɗɗo ko waɗinima fo ɓeydan wadde kasen
ka noon daraja tiyabu ana wondi e ɓuytade ley wattu cakkitiɗi woni ko holti wiide andinɗo kabaru fina tawa jaggine kulubali o holti metti makko wiide sukaɓe joni wala noon fo woni ko jettata sini gaɗanama e hakkillo makko yo ɗum rafi teddengal noon ɗon ko walda e fina tawaji men
kono enitte ga
hande sukaɓe ana persi sanne sa waɗiniɓe hunde feɓe barkintama ni tan ɓe jarata ɓinguel adama ne no laati fo so waɗinima hunde barkina ɗum sa wi jomum tiyabu so ko moƴƴi gollima kañum soko bonni gollima fo andan wonko gollima kay so neɗɗo gollinima hunde fe saɗa hani yobdi ɗum joɓaɗo ana hani barkinde sanne sebdi ɗum holla birki
fa ngol konngol tiyabu heddo o andinɗo kabaru neɗɗa ko holti wiide sukaɓe ana kani hollitede nafa wiide neɗɗo tiyabu
l'école sukaɓe ana kani jangguinede sanne ɗum watte heeƴe jandeji mabɓe sukaɓe pammine no kani barkinirte
wiide neɗɗo tiyabu wona konngol tan ɗum waɗandu ha neɗɗo ɓeyda tinnare dow golleji ɗi watta na ɗi waɗanta himɓe eɗum wawi du latade sababu mettal hakkude himɓe ko laati fu wiide neɗɗo tiyabu ana jokkini wadde nafa ngaji hakkunde himɓe
fedde ne ɓe noddirta centre de référence de basketball de Tombouctou CRBT kañum woni laatiɗo champion e le basket to yimɓe ngaɗoɓe basket bangal worɓe le leydi amen ndi hitaani hikka. Oɗo équipe ngallure waliyaɓe teme tatom capan tatom e tatom kañum en ka heɓi kaw e de Stade Malien Bamako ɗo altinere ɓettiinde e le ñalawma cakkitiɗo playoff. Joni woni arande oɗo club kañum ka ana heɓa yettade fantum. Ɗum laatike sababu jaati e juuɗe yimɓe ardiɓe basket le on ɗo nokku yettude sanni on ɗo Imadara Baba Mahamman kañum woni ardo ligue régional basketball de nokku o wonko wi Lalacha walati infa keɗe sita siɗi ɓi.
Hande ne miɗa welti sanne hokkude o kaw région ngaji Mali fuu fu ɓuri ngallure amen nde woni Tombouctou. Yimɓe fuu ana belti ɓerɗe amen ɓuuɓi sanne saabi o golle duuɓi kewɗi miɗen gondi e wadde ɗon Imadaraji kewɗi min gaɗi ko fawi dow kabaru ekintinoɓe kanankoɓe guɓal ngal fiyoɓe ngoware juuɗe ɓe en jingonoɓe min fuu fanda goto ɓen tewtanno heɓude ɗon. Handen min keɓi sago amen heɓude o coupe, min keɓi o coupe Mali, ɗum ɓuuɓini ɓerdan sanne handen.
Ousmane Niali Wuli keɗiɗon joom sakiraɓe ɗon mi kaddate kabaruji amen ɗi beete hannde hono no andirɗon yono ɓawi hollitidde en ko woni himmeji moɗon banggal no golleji amen ɗi yartanide oɗo numéro o gaɗan capan jeɗɗi e jeegom capan jeenayi e jetti capan joyi e jeegom capan joyi e jeegom min gaɗan ko woni e bawɗe amen fuu yallami keeɓa huncande hoore himmeji moɗon. So ni o noddi on ɗo numéro oɗo journal kankonakan magasine ngaɗo jikkita joom o fuu ono mbawi hettade ɗum gollirgal amen ngal mi noddirta kuna fooni o gaɗan 37321 mere mere no ga fanɗi ka fuu kina tawa ɗon bunnoga crédit le téléphone moɗon fayso fewi mbuɗ tata itede honon andirɗon fanje he fewnoo ɗo e sara yewtere amen e wona jokkitaɗo salam. Magazine amen toutes les femmes du Mali ñalawma hannde o ana woodani Yaya M biroɓe kañum en tam sukaɓe mum worɓe. Yimɓe hewɓe le leydi amen ndi holliti le ñalawma hannde o wiide so suka gore cukalel gorel kañum ka fa fuɗɗi momde sanne tam ana tiiɗi sanne juuɗe inna muɗum hinnade kañum tam birgol majjum birgol makko. Magazine amen ñalawma hannde o Fati Yatara landini ɗum keɗe mawdu sam keɗe ko Fati Yatara heɓani en dow majjum do fettango mi e Ousmane Niali Boule e ñalleji. Inna funeɓe gorko kañe debbo oɗo Yaya galle mo yiɗa inde muɗum Haale abba sukaɓe muɗum seeri ɗum ana heɓa lebbi kewɗi joom. O wi si tampere fuu omo wondi yiide nde ñalawma hannde o ele birugol cukalel makko gorel ngel.
Mbeɗa jogi funeɓe dewel e gorel. Dewel ngel ana saayi sanne, gorel ngel ana netoɗiri, fay ngel jartotaka kan. Mbiɗa haala omo haala ɗum nawa kan sanne fuu ɓuri kasen omo yaada sukaɓe jaroɓe doroguji. Mi annda fuu hono gaɗanmi sinimi duki dow makko o wiyami sello mo, o wiya kanko abada debbo dawrantama, kanko gorko anduɗo ko watta.
Bamako ɗo fa jottoɗa mutti san sikaso hewɓe ɓe mi landodiri e mum ɗe ɗiɗo nokkule kañum en ka fuu holiti wiide rafinedi worɓe fewde rewɓe yo hunde koɓe matata tom sanni.
Sara ana hani wattande hakkillo ko a haalta yeeso suka mum kañe ko ƴewata ko yaltata e télé. Sini o waɗa e hakkillo suka o ana wawi wasude teddindemo, ana moƴƴi kollita ɗon jingu ma ka gaɗira ɗon hakkillo. Watta yogo aɗa wawi yafinde jomum ka anda ɗo kaɗata e muɗum bata jurmoɗa ɗon fa ƴaɓɓito. Sini sukuma ana yoori hoore a laatake hono muɗum joom wayan hono wala Sara.
Dunki en andanɓe kabaruji ɓiliɗe neɗɗa ko holiti wiide rafinede sukaɓe worɓe fewde inniraɓe mum ko heewi e muɗum fuu yo saabi ko ɓenɗo yoppata ɓe ɓe gaɗa ko weeli ɓe fuu ilale cukaku maɓɓe. Ɗum watta so ɓe mawni neydi fuu tawam ɓe galana inniraɓe maɓɓe. Non holitiri wiide kanko Aisha Dumbiya o dunki andanɗo kabaruji ɓiliɗe neɗɗa
won debbo takan lemmi goto ni wayi ɓi ko gorko hulatamo o hiltaka e inniko kamɗe mili inniko hani felede saabi sini woɓɓe kaldi e ɓi ko gorko o ɗum mettanmo. Ɗum waɗi ɓi ko o hulatamo kañe makko rewɓe o teddinta inniraɓe makko.
Hamma guindoye dunki andanɗo kabaruji ɓiliɗi e fina tawa holiti wiide oɗo tiɗɗal asulu muɗum ka ana woɗɗi. O wi sukaɓe worɓe ila ana fanɗi ana watta ele hoore mum wiide kañum en woni hoore galle kamɓe woni jogiɓe sembe dow rewɓe. Nom holitiri wiide kanko Hamma
cukalel gorel ley galle bammun hani birede pat jomum laato netoro na laato karapiri ley galle bammun hani marede. Debbo so hurtake hono galle fuu ɓami o gorko woniwigal galle nanno suka himɓe galle heddiɓe fuu kani birude ɗum. Ɗum woni kawiraɓe mum e mawniraɓe mum fuu.
Kanko dunki andanɗo kabaruji ɓiliɗe neɗɗaku docteur Draman Touré holiti wiida rafinedi sukaɓe worɓe fewde inniraɓe mum yo saabi ko ɓenɗo yoppata ɓe ɓe gaɗa ko weeli ɓe fuu saabi eɓe
jurmoɓe du sanne
les mamans sont
sini andari do kabar hakille inerabe buri jurmade din abirabe sini a ewi le galle abiwo jabata kulle yogaji le galle mo abirabe na kawirabe godi on galle woni mo tawata teddengal ana wodi taguji kewdi se ben gondo suko jabata wadde dun sabi o wiyan so waddi fu yaltantamo
a tout moment
kanko docteur touré o holiti wiide inerabe ko tawata ke cuudi wakkati du fu sabi golle mu en yo goto e sababu majjum du
sini ini won golla tawataake suudu wattu fu sukaabe mum kaybataake suko ne fa biire kina tawe le galle won himbe kaybobe dun biddo debbo buri yafude birude diina gorko kana yafindi yafu sukaabe dabere funde amata do birgol mu en ngadira no mo
suudu ses enfants
be mi kaltidi be kanyu en ka fu holiti wiide fa suko heba biire fa gasa wajibi kina yimbe galle mudu en fu watta hem kunde mu en hono no wordino ele galleji amen di arandeni